waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Rag badan ayaa la baraa inay adkaysi muujiyaan marka dhibaato la soo gudboonaato. Hase yeeshee, marka aad doonayso in marka aad Australia soo degto aad himiladaada gaarto, waxaa dhici karta in culays dhanka maskaxda uu soo fuulo, taasoo sababi karta qoyska oo burbura iyo himilooyinkii aad rabtay inaad gaarto oo aad gaari weydo. Haddaba, muxuu caafimaadka maskaxda ee ragga iyo fayaqabkooda muhiim u yahay? Dad badan oo Australia ku cusub ayaa waxay wadaagaan ama ka dhexeeya himila ah inay nolol fiican ka samaystaan dalkan. Laakiin himiladaas ayaa caqabado wajihi karta, ayaana keeni karta xiriirka qoyska oo burbura. Jessica Harkins oo ka tirsan Settlement Services Australia, maamulana ka ah qaybta rabshooyinka iyo falgaboodyada qoyska, ayaa sheegtay in SSI oo hay'addan loo soo gaabiyo ay bixiso barnaamijyo lagu xoojinayo qoyska, iyagoo kaashanaya hay'adda kale ee la yiraahdo Relationships Australia faraceeda New South Wales. Adeegyadaas oo la siiyo ragga da'doodu ka weyn tahay 18 oo rabsho ama tacadiyo kula kacay qoyska ay xiriirka la lahaayeen, waxay sharaxaysaa in barnaamijkan lagu beddeli karo habdhaqanka ragga uu Australia ka socday muddo ka badan 10 sano, ayna jiraan barnaamijyo si gaara loogu qoondeeyo ama loogu talagalay dhaqamada qofka si ay u maareeyaan isbeddelka dalkan cusub, loona hubiyo inaan cidna meel cillaa looga tegin.
Reason that they're being adapted now is that there has been a lot of recognition.
Sababta barnaamijyadan loo keenay hadda waa in la garowsaday in barnaamijyadii loogu talagalay dadka af Ingiriiska ku hadla ama ba dadka cadaanka Anglo-Saxonka inta badan aysan fahmaynin ama buuxinaynin baahiyaha ragga dhaqamada iyo luqadaha kala duwan. Dadka qaarna maba qaabilaan maadaama aysan turjubaano u heli karin, ayay tiri. Barnaamijka Building Strong Families ama dhisidda qoys xoogan wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo midna qofka si gaara loola hadlo ama loola xaalo, midna koox ahaan loo wajaho. Kan koox ahaanta loo wajaho wuxuu socdaa 18 toddobaad, wuxuuna ku baxaa afka carabiga, horena wuxuu ugu bixi jiray luqadda ama afka tamiilka.
We pick these communities because we have worked with these communities. We have contacts in these communities. We know that
waxaan u xulanay bulshooyinkaas maadaama aanu hore ula soo shaqeynay. Waxaan ognahay inaysan jirin wax cadeynaya in tirada rabshada qoyska ee bulsho ay ka badan tahay tan kale. Waana ognahay in haweenka ka soo jeeda bulshooyinka soo galootiga ay wajahaan caqabado dhanka luqadda ama mid dhaqameedba. Gesam Nujim oo ku dhashay Lubnaan, horena u fududayn jiray barnaamijkan, ayaa sheegay in dhaqamada qaarkood ragga inta badan loo arko inay yihiin madaxa reerka, taasoo macnaheedu noqonayo in laga filayo inay qoyska u soo shaqeeyaan, sidaas daraaddeedna hadalkooda la maqlo ama la dhageysto, amarkoodana la qaato.
He should be listened to, he should be followed, but the other part of it as well.
Waa in la dhageysto, waa in la raaco amarkiisa, laakiin qaybta kalena waa dareenka ka imanaya walaac ka yimid dalkan cusub ee qofku soo degay. Anaa reerka u shaqeeya, ayuu aaminayaa ninku. Ku dhawaad 80% ragga barnaamijkan ka qayb qaatay waa ay shaqayn jireen marka ay dalkoodii hore joogeen, xirfado ayayna lahaayeen, halkan markay yimaadeense shaqo la'aan ayay noqdeen sababo badan awgeed. Tan ayaana uga sii daraysa xaalad awalba adkayd. Mr Nujim ayaa sheegay in raggu inta badan dareemayaan inay ku dhaceen dabin ah qayimka dhaqankan cusub ee dalka ay yimaadeen oo adag, iyo aragtida laga qabo ragannimada waxa ay tahay oo wax weyn iska beddeleen iyo waxa laga firi karo rag ahaan. Laakiin in qofku dareemo inuusan gaarin himilooyinkiisii ma aha macnaheedu inuu rabsho ku kaco.
If I cry, I am not a man. If I ask for help or if I am weak,
haddii aan ooyo, nin ma ahi. Haddii aan caawimaad raadsado ama aan ahay nin xoogaa qof jilicsan, nin ma ahi. Aragtidaas ayaa laga qabaa waxaan ninnimadu tahay. Laakiin nimanku waa bini'aadan dareen badan leh. Haddii marka aadan dareenkaagaas si qaab fiican u ilaalin, waddo kale ayaad mari kartaa, ayuu yiri. Dittoresa Sumbo Nadi oo ka tirsan Relationship Australia, dadka ayay bartaan nolosha, waxay sheegtay in garowsiga iyo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan nolol fiican ay tahay tallaabada ugu horeysa ee isbeddel fiican lagu samayn karo.
If the roles have been linked to people's identities, there's suddenly some sort of loss of identity.
Haddii doorka qofku ku xiran yahay hadba jinsiga uu yahay ama inuu nin ama naag yahay, waxay raggaas dareemayaan inay lumiyeen haybtoodii ama doorkoodii marka ay dalkan cusub yimaadeen. Laakiin inaad fahanto in doorka raggu isbedelay ma aha in qiimahaagii dhacay ama aadan doorkaagii qaadan karin. Relationships Australia, faraceeda gobolka South Australia, ayaa samaysa mashruuc loo bixiyey The Good Life Project oo wax lagu barayo ragga haweenka iyo dhalinyarada Afrikaanka ee Adelaide degan, iyadoo la barayo arrimaha qoyska iyo weliba rabshada qoyska. Ditoresa Nadi ayaa ku dhiirigelinaysa xubnaha bulshadan inay bartaan khibradaha iyo aragtida qofka kale si ay ula qabsadaan nolosha Australia, ayna u dhistaan nolol fiican iyo qoys xoogan. Isbeddelka ku dhacay doorka jinsiga macnaheedu wuxuu yahay inaad qofka kale sidii hore si ka duwan ula dhaqmayso. Hadaf guud ayaa jira, himilo guud ayaa jirta. Markaas dadku way u furan yihiin inay dhahaan okay, waa yahay sidee ku xallin karnaa arrintan aan wajahayno. Waxaan rabnaa inaan qoyskeennu uu yahay mid faraxsan, waxaan rabnaa in caruurteennu iskuullada aadaan, waxaan rabnaa inaan shaqo fiican helno. Dhammaan arrimahaasna waa suurogal. Andrew King wuxuu ka tirsan yahay Relationship Australia faraca New South Wales, waa qoraa qabiir ku ah badqabka iyo caafimaadka ragga. Wuxuu ku talinayaa in isbeddelku ka bilowdo marka qofku ka fakaro waxa uu rabo inuu caruurta u reebo oo ay ka dhaxlaan.
How do you want your children to, when they turn 18, what would you like them to...
Sidee ayaad rabtaa in caruurtaadu ay noqdaan marka ay 18 sano gaaraan? Maxaad jeclaan lahayd inay kaa sheegaan? Inay ku dhahaan, aabba waad mahadsan tahay, waana kuu mahadcelinaynaa. Maxaad jeclaan lahayd in ereygooda u dambeeya uu noqdo? Sida uu sheegayo Mr. King, raggu inta badan waxay barteen oraahyo aan habboonayn oo ah dareen ku salaysan sida ragga laga dhigi jiray ama loo haystay marka ay soo korayeen oo ay ku sugnaayeen dalalkoodii hore.
Men have learned really to hide those feelings.
Raggu runtii waxay barteen inay qariyaan dareenkooda. Nasiib darro, marka aad weynaato oo xiriir yeelato, waa lagama maarmaan inaad dareenkaaga muujiso. Runtiina ma aha calaamad daciifnimo ama jilicsanaan inaad dareenkaaga muujiso, ee waa mid geesinimo ah. Waxay runtii ku dhisaysaa xiriir dhow oo la yeelato dadka kale. Mr. King ayaa sheegay in dareenka oo la caburiyo uu mar dambe sidii volkaanaha oo kale u qarxi karo, keenina karo rabsho iyo habdhaqan dagaal ku salaysan. Waxay la mid tahay dhala Coca-Cola oo la ruxay oo marka la furo hal mar daadato oo qubata. Waana cashar runtii muhiim u ah nolosha oo aanu ka baran karno, ayuu yiri. Wuxuu ku talinayaa inaad dad kale la hadasho oo taageero raadsato, gaar ahaan aad ka raadsato xirfadleyda ka hor inta aysan arrintu gaarin meel aan wax badan laga qaban karin ama heer aad u xun. Andrew King ayaa sidoo kale sharaxaya in hadal waxtar leh uu yahay inaad tartiibsato oo dhegaysato oo aad ixtiraanto aragtida qofka kale, adoo sidoo kale dareenkaaga iyo aragtidaada dhiibanaya. Inta badan waa wax fiican inaad qofka la fariisato si aad wada hadal muhiima ula yeelato. Isku day inaadan markaasi ahayn qof isticmaalay maanduuriye khamri, sababtoo ah kuwaasi waxay bedelayaan maskaxdaada, ayuu yiri. Ditoresa Nadi ayaa sheegtay in inkastoo rabshada qoyska loo arki karo wax aan laga hadlin ama taabuu ah, isbeddel weyn wuxuu dhici karaa, bay tiri, oo keliya marka dadku si waadixa oo cad oo meel ammaana ay markaasi ku wada hadlaan. Ragga qaba ama dareemaya caafimaad darro dhanka dareenkooda ama maskaxda ama walaac la xiriira xiriirkooda ama qofka xiriirka ay la leeyihiin, waxay wici karaan Mainline Australia oo lambarkoodu yahay 1300 788 988, oo aad ka helaysid taageero hadal ah ama counseling waxaa loo yaqaanaa ama talooyina 24 saacadoodba maalin walba.
like us, la wadaag wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.